sifakalona izazalam ushalona isazalam ekasi bagcwele bhola vistala sam buka namhlanje banguzi langalam futhi mebabona mina veli langalam ngale mpintshami yayazi namba nam ngalo mntwana ephethe fana ufuna ukuhamba nam ehlelili hlalibona isakala masiphi qaphelani qaphelani nayinguzi bathi ntwana yam ntwana yam yeguzi qaphelani qaphelani nayinguzi bathi ntwana yam ntwana yam yeguzi qaphelani qaphelani nayinguzi bathi bathi ntwana yam ntwana yam yeguzi
Ushinamba mfaka umoya ziwe zibona la kumnandi ngendlela eyiningivethu bathi sikeliso Ushinamba mfaka umoya ziwe zibona la kumnandi ngendlela eyiningivethu bathi sikeliso Ushinamba mfaka umoya ziwe zibona la kumnandi ngendlela eyiningivethu bathi sikeliso Ushinamba mfaka umoya ziwe zibona la Kumnandi ngendlela eyiningi bathi shukuduzwe nokena basuku angadobi kodwa namanje mina ngeke ngisayine homemade ukamudi ubhementa esontweni benithi nangibopha noshade utone montana okay uthele wami engathi ukhima okay kopiya ngitanga nojase bathi seka weak no ways yebafana hawe Uthele wami ngathi ukhima no okay kopiya ngitanga nojase bathi seka weak no ways yebafana hawe
Sexy Leon, baby, she could do well.
Kapelan, kapelan, nengu.